Hello my people, allow me to introduce my baby in this world I've never seen before. You're classy, you're bad man mo pao. Siriam tungi, I juae kata. Kisuki dugi, ila kwako kime kata. Wanachonga mengi, ili niweze kukwacha. Mtoto wa Nairobi, wanjima na umenikamata. Nipe yote mahabuba, nipe mbaga kuna kucha. Roza oza wauma, sawauma, sawauma. Mioyo nayo ya fukuta, jinsu na vonyi pukuta. Rozi na wararuka, wararuka, wararuka. Where have you been my shadow? Nipe one more time, baby. One more time.
Nipe one more time, baby.
Been hella tied up, couldn't even keep my head aligned. And I acted like you was never mine. But little did I know that you was ahead of time. And I should've been honest with you instead of lying. I'm charismatic, na chamza masaki. Mina wenika kumbi ya fanta chapati. Mejam na kamati. Ukinipia one more time, minda kushawa na brandi ya Versace. Escobar na touch ya mula. Nkushikie ka estoda na kashi ya ndula. Drop your manifesto girl, ndakwati ya kura. Nkona psych unless you're tired, stop mine kukula. And I never claim that I'm perfect, but try me, ukinipatia chance then it's worth it. Hakuna jia kuingizia mami, juwa kikuchokoza wo ukimbili ya nani. Ni mimi ju nimi you wanga apo tu. Na sisi mind ukirukia apo ju, apo you. Ooh, hey, apo tu, na usishangai yon ya nani girl, that's for you.
One more time, baby. One more time.